Alban Scotch.
Check it better, check it better, check it better, check it better, check it, check it, check it, check, check, check it better. Price time if I need to for you. Check it better. Price time if I need to for you. Check it better. Price time if I need to for you. Check it better.
Cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini.
Kujifanya high class tuliachia tui. Ga, copy Jesus, Yesu ndio na I. Ga, Proverbs 31, usi copy 8 figures. Achana pesa, usi 46 figure. The house of the Lord, be your home. Sikuizi na shinda kejani kama mzeko. Be, stand out kwa bakie kama ko. Be, brand tumenishangaza niko o. Be.
Okay, ni God, amefanya and I know he did it. Yesu ndio kusema and I know he did it. Nani nina Yesu nitago kubiri. Mini naro, mini naro.
Holy Spirit and I know it. Nisi kwa na note, nisi kwa na note, nisi kwa na copy. Salo na ina mopi, Yesu ndia na mopi. Repeat it, repeat it, repeat it, repeat it.
Ana vila meni jazz, mani vila mani jazz. Nguko kute Jericho na trumpet wa kitha ni jazz. Situ revo taga jizu, pe mire follow the leader. Kifanya pe mire fanya jimina echo.
Unaka bass, ndio neutralize acids. No maka movie ya ninja assassins. Jaribu Yesu wacha wasi, wasi.
Everybody!
Check it better, 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 check it better. Check it, check it, check it, check, check, check it better.
Christ, I'm fine and for you.
Check it better. Christ, I'm fine and for you. Check it better. Christ, I'm fine and for you. Check it better.
Cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini.
Tukona Jesus, the friend of sin. Nas, umetucheki, have you ever seen? Us, impossible, ndio neno yenye si. Na, tuna beat kila kitu kwenye sti. Na, napenda vile tuna God, napenda vile tuna walk, napenda vile tuna rock, napenda vile tuna ball. Amarifata kutoka misiri, misiri, misiri. Kana pamguzi ya machozi ni, misili, misili. Chikini past, chikini now, chikini then, chikini come, chikini love, chikini go. Itabaki watu wa mino, itabaki wezi zema no, itabaki waski zene no.
Easy.
Umenipa life ina mana suna pa. Ti, bash, CND piti pa. Dambi na kanyagia kama mpachipa. Ti
Nilekwana, nilekwana, na nilekwana. Deni likweni, likweni, den, di, di, di. Salaba ligeni, likweni, den, di, di, di. Yesu ni kweni, na yeni wewe, di, di. Mini naro, mini naro.
Mungu ni jemedari, mungu ni jemedari, kiri, kiri. Mungu ni serikali, mungu ni serikali, kiri, kiri. Mungu ni generali, mungu ni generali, kiri, kiri. Repeat it, repeat it.
Check it better, check it better, check it better, check it better, check it better. Check it better, check it, check it, check it, check, check, check it better.
Christ, I'm fine and tickle you.
Check it better.
Christ, I'm fine and tickle you.
Check it better.
Christ, I'm fine and tickle you.
Check it better.
Cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini.
Okay, ni God, amefanya and I know he did it. Yesu ndio kusema and I know he did it. Nani nina Yesu nitago kubiri. Mini naro, mini naro.
Holy Spirit and I know it. Nisi kwa na note, nisi kwa na note, nisi kwa na copy. Salo na ina mopi, Yesu ndia na mopi. Repeat it, repeat it, repeat it.
Check it better, 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 check it better. Check it, check it, check it, check, check, check it better.
Christ, I'm fine and tickle you.
Check it better.
Christ, I'm fine and tickle you.
Check it better.
Christ, I'm fine and tickle you.
Check it better.
Cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini.